when I cry my throat, I have the best it does. Funk alongside beats, nigga deck the notes. Wezi fuka boda, kabado au na visa. Shima kitu ya kwanza na zingine sinafuata. Bidi kitu ya pili, imani na ikuza. Una imani ndogo, panda chua mkoyo. Na daiji jenga leo kishu na drop kaba belly. Bado kukwa teri, boss unangoja ni kweli. When you fake a friend, hii ndiyo diri. Una every mind, God is a very. Na kuruka moja, disini na mbili. Kike na watuma na vojema na kuhili. Iyangu ni tamka kukumulu yugari. Yako meko sadamani kaba kule lishugari. Na hindi the reason wanna die. Mindi duendi that vision. Naki mario friends happy. It's my main mission. Kini kiki kwa the jest. Ndo utafeel I'm the evest. Kwa list ya the wanted. Funga ndo the most. Mistari niko lost cost. Tukini fatu ta perish. I never cherish. Ataka uli niwa. Siku rest only me come back. Like the ghost that took in a tight nose, you was in a zima. Not to me, I sweat the pores, go press, and I could sweat. Mungu da me nefa uzima. Funga ni fungue, aye. Tega ni segue, aye. Piga ni kamue. Ma etos, one is a boy, one is a boy. Funga ni fungue, aye. Piga ni kamue, aye. Piga ni kamue. Ma etos, one is a boy, one is a boy. Mlini tu sichura, kani tupa majina alafu mnangoja nizame. We bado kimale tu chafikisha msini alafu mpunga mtukane. Nishapwanda mjongoma, nikashuka bila ngoma. Maita simu nikome, mtema zida nyoka. Maita nagwangoka, mafana sindo kusema, simuja mnikane. Hip hop unijenge, kidogo kakarume. Kwa ligi niko fiti, karwale na kidume. Chimbuko ni Soweto, magina bado ghetto. Hapa no fear play, kiatu kama deko. Neba namba nane, kitaka kushaini bossi lazima ngangane. Tapa chuli kuwa kidi siku isiko nene. Eti weni simba, ndakutia memba. Music piti tam, kasari ya kuramba. Westidi ni fatha siku sote kama fisi. Kingoja mkono wangu drop ndio ubishi. Bati ya mezio silalie mlango wazi. Manangu nakombia, takuliwa na fisi. Sisi ni smoky, wao ni mamangi. Bado awaliki, wananuka kaskangi. Ndio nimesha fika, lafu nambie netinge. Boss maliza kupupo lafu nambie nifunge. Aye, tega ni segue. Aye, piga ni kamue. Ma ethos, one is a boy, one is a boy. Funga ni fungue. Aye, piga ni kamue. Aye, piga ni kamue. Ma ethos, one is a boy, one is a boy. The happy ending is unfinished story. When injustice becomes the law, the prayer proof becomes my gown. Skoke, gun in my cock.